Ibigarayo bien kubulira mukwano gwange Bina byonna biva wansi mu mutima gwange Bingi tebijana ku lulimi lwange Wekirabe Sometimes mbeerayo mu mbeera zange Ndowooza ebintu by'okoze mbulamu wange Taata ne nkuyimbira obuyimba wange Gwe bulabe Era kankuwe byonna Nkwagala nnyo tongo by'omukwano Bona gwakukumenya Ye mama tonsekerera Nkudde mu biti mbasira Taata wange nsasira Next week tugende ku mbazadde bange Bona bona besonzola ng'olulenzi lwange Tuyiteko ne wajjuma mukwano gwange Akulabe Bino bikeya byonsuulira Sonsola mukasha masabu ye mama tonsekerera Yeah, yeah You know I get you Every morning and every day That morning and every day Every morning Sabankuwe Era kankuwe byonna Nkwagala nnyo tongo by'omukwano Bona gwakukumenya Ye mama tonsekerera Nkudde mu biti mbasira Taata wange nsasira Tugende ku mbazadde bange Esonzola ng'olulenzi lwange Nkwagala nnyo tongo by'omukwano Bona gwakukumenya